This is the Mahikeng FM podcast.
Re buisana jalo le Dr. Tumiliwo ke ene yo leng gore laboraro mongwe le mongwe re tle re buisane jalo le ene ka all things pertaining tsa boitekanelo. Yes, Doc Madume, how are you?
Good day. You know, I missed you last week.
Last week I was a journalist.
You had hospitality, but I still miss that feminine touching.
You could
And that's how I tell her, I know her the first time, mom. Ngwana o tshwere ke nkgono, nkgono ke ena dilang ha tsabua gotlhe mma go tsala bitsehela hae. Marma go kena mangisang go lapeng ke ena dirang gotlhe. So I always ask her to kopa nkgono a tsene because ke itse rena go ga ke discuss a dilo tla ba re ha ke itse sepe. Mama ke ene bagolo ba re, and I'm like, itse a bagolo ba tsene re kgone go bua sentle. Re discuss some of these things and gore dia practiciwa. So ke lekile go dira research ha ka ke lekile go batlana le information ke na letse di marwanyana. Ga ke itse gore lona le tla ntla le letse le tla tlatsanyana
fo tshepa go le baretsi ba tla re thusa
le bone
ya tsheli gona le ya ke simolola hela ka ya go bofa bandage around the child's abdomen, baby nyana's abdomen. Ibile ha ke tsiya gore why go tsonga 5 randa ke why go tshasiwa molora ibile na kongena ga go tsona go tshasiwa molora because once ke jona e wa ke ra advise gore go tshasiwa surgical spirit ga go jona hetsa go that area is still a little bit exposed nyana. So how tsasa dilo you can introduce infection for ibile tsena mo malenga ngwana ba na le di complications. So we advise gore ska ba tsasa sepe except the surgical spirit gore go tswalege ya go baya bandage. Ke itse gore ba rata go bewa ha ngwana na le what they call an umbilical hernia. Ke re ka re khujona ga itse tswale ge sentle so enetse go tswala ko ntle especially bona ga ngwana a lela. Mala a le ga a produce be nna ka re go tswala ko ntle yana yana. So be go bewa bandage. From ke gore baby nyana e hema ka di abdominal muscles. Rona ke re ha re hema ke di chest muscles tse di mpa. Mo go bona ga itse go develop sentle so go dira ba dirisa di abdominal muscles le ha baja. So can you imagine tlhola ke rabo mama ke ke ga botsa figa belt bo ya nyela lenyalong go lenyalo buta o ya o ya ya o bohile figa belt u tla ga ya ngwa tikitlela. So ngwana ga a khone go ga comfortable o tla bolela gore ngwana wa lla thata bile ka re o na le colleague mo ibile ga o bona ha ka re o na le relief ela ga ntsha moa or ga khantsa mantle. So I always advise kopaliska baya yone bandage o fika belt because ngona ke motena ko nga kana le those GIT problems so tlhela e mwana e ka ra go nna botsi go nyana wa nngwe nyana wa itse wa lela ke ka re ngwana wa tlhatsa and all those things. So fika belt must just fall
le fa go tsa se ba ka nyana ke re mo go ntle be go tehe wa diega go ka diga khujwana motlogele fela.
Problem ke gore ga o khurumetse that area khujwana e ya go ha gomella. So problem gore ha o khurumeditse go fo ga go kry phefonyane e gore go tle go melle ka bonako nyana. I always tell them o bula fo o sasa the surgical spirit as often as you can and then how about fa lere o lebela go tlasenyana la o ba vete mo go dumela o ska ikhurumela o ska ba sepe mo because then it's going to take long because it's once you melle gore kgone go wa
engwe ke ye doc ga ngwana a tshwere ke kgodisa ke a tle ke bone go ngathiwa ba mpitsana nyana ebe wa mo mo patleng ya ngwana gote a kre wena o le mogolo wena o le mogolo o tshwere ke kgodisa batho o nwe metsi ore
okay, so what causes the hiccups is that you've got that muscle in between the diaphragm, right? It separates your thoracic from your abdominal cavities.
Mm-hmm.
So it's a big muscle, and it's also responsible for breathing. It's one of the muscles that is important for breathing. So now, maybe has something to touch the diaphragm, or something to irritate the phrenic nerve is supplying the dental the diaphragm. The spasms. Those spasms be classified as the hiccups. So I always tell mama how wana a khotse thata because I get na le this thing ya gore hangwana baby nyane ha minona nyane tsena mo mlomo gore a gore tshwere ke tlala. It takes 3 hours gore mala a ngwana gastric emptying e dira gale mo baby nyane. So how much is it at 12? Chances are wa go tla bo go le empty ka bo ma 3 then bo go nna empty gape ka bo ma 6 yalo yalo. It's all gore ha jile ka 12 tla bo motlaletsa gape ka bona motlaletsa gape ka 2.
Hela lela hela wa botobe.
So problem mala a tlala ngwana o nna le bo gastric reflux o nna le di refluxing and then abana le mala gage the stomach e le kima yana and it's right underneath the diaphragm. E be touch the diaphragm, high touch the diaphragm be gona le irritation. Yeah. Ngwana ba na le di hiccups. Mama ba re yo tla ka thushu e be ha o kante all you need to do just make sure o feeda ngwana ga go sentle, do not overfeed. That's one of the reasons in for e ka khosa gore the diaphragm e le di disperse. So ha di di gore ha go beile
distract because one thing I've realized ka hiccup how focus a thata mo go yone ka re last longer and maybe ha mo bile pa pere ha o ke distract
ha focus a thata mo mathateng to tele it looks
last
then the other one ke phogwana e le gore gantsi ba go blalela gore ba shebile phogwana ngwana o na le rotlhe rena le wa ngwana ene o na le an anterior fontanelle. How bona your bones are not yet together and they're not yet solid. So khona le the sutures meaning khona go bona nyana ka re khona le diphatlhanyana like a line ya diphatlhanyana so along the skull and then be khona le a brick around the one part e mo pele nyana mo. There's actually 6 of them but obviously they didn't say how di bona or how di utle but that's to allow gore ha boko bo santsene bo gola ke re santsene le bo nyana ha bontse bo gola khona le that room ya go gola but then eventually so the anterior fontanelle is usually the last one to close. It's a little bit longer. And hansi hai bulegile thata utse gore okay maybe there is racing to cranial pressure maybe ngwana na le what they call a hydrocephalus for whatever reasons.
That's terminology. Oish, my oish, god.
Oish, oish. So now ha e bulegile ha mo ngwana ngo monyane ha e bulegile bile e balja nyana yana gore gore pressure ko go di monyana kere mme gore maybe the child is having some kind of obstruction maybe gona le meningitis gona le infection something you know so that's what it could mean ha e wait ile ko tlase it means gore pressure e ko tlase nyana mme most of the time dira galalo ha ngwana le dehydrated na ko ngotla nontse bona ntse pulsate ya and obviously you're not supposed to be touching unto o batana lone but to protect the area. So gantsi ha mama bona go tlola tlolanyana fa le ora bona kare e kare etletsenyana gore e dumbetsenyana a ba re kisa go go mang mang gore ngwana be e phogwana a be wa phogwana a ba fiwa something go tshasa fa ka nte the problem is simply hela gore no ngwana o na le dehydration or ngwana o na le an infection or meningitis. It's always just an innocent hela go balja because ha ba lla gape ya balja ha bona le fiwa nyana go balja problem ke yana ha u se go ha go diriwa intervention yana be go maybe go tlwa ka legare go segwanyana be go tshasiwa so you okay and then be nna nna matsapanyana again ke re ha re nya tse di tumelo tsa batho ba bang but it's just we need to be careful ka some of the things that are done gore o no botsa gore okay ha ke dirana ke tshasana go diregalana what's supposed to happen afterwards and ha e le gore go diriwa yalo me ke bona gore conditioner ya ngwana ga e nne monate ore ngwana ida o ka re o lapilenyana o borokonyana ore wa fita or di-temperature di a ko godimo e re ke maybe ke go bona gape ke tlhatlhobiwe le ko tleliniking gore maybe ka tswa e le something else besides go beya phogwana
ke metso so e kana super le bile jalo ko renya borobedi ra ithuta motso re
re yeah
bua ka tsone lo ena gongwa ka tsone gore o moretsi motla segametso tso e setseng e mebedinyana e o ka re romella go go ha o itse rata gongwe rata e o tlabeng o e dirisa le ga itse mo ngwaneng e ka tswela le gore ke le mo bagolong jalo rata eo ei gona le kana ko ngwe itlhele le gore re heletsa re gote nnete ke bua ebile ke ira sekai ka ya meno o tla be opelwa ke meno rona ha o simolola opelwa ke meno re a bua ele motse gore wa ba ithoe le kgomotse ke nke opelwa ke meno wa ba itse bagolo banyana ba ntlwe
mongwe o teng ha
o bore gongwe a ka tswa a tshelwaeng go na dira tatse ka nako ngwe ha meno a peina
gatsi ba tsaya yone pinkile yo ba ishuga ba icrush andthen ba itshela directly falena
gore e ya poere
and ke buile ka re ga o dire yalo because the nerve might be exposed and then o bo tala se o se tshelang kanti bile you doing more damage than good mo teng
a re utlwe moreetsi ka fa maheken dumela
hello
hi
ha ngwana a ntse a ingapa-ngapa mo nkong like nka kgona le something mo teng like go iragala
it
can be a number of things. It can be for maybe nko ya gagwe ya babelwa maybe na le what they call chronic rhinitis and then maybe gona le ana le go sneeze gape ana le nko e blockang ana le all sorts of things. So chronic rhinitis or rhinitis we le gore gona le irritation in the nose maybe na go mama tla gore re e bile wa blocka especially ha gona bosigo especially anya so ha go le yalo you must take to a doctor gore ba check gore ba gone go itse gore ana ke ngwana le gore ta tlhoka di drops or a ngwana na le infection ya mo ya monko fa tsantse be le gone gore gona le that irritation mo monko
all right a rutle vuyan
madume mestanik a mo hole mo sobilwane a ke na le lona mo thulaganyong ya lona ke simola le lona ibile ka go tshwaisa le lona ke le dira fela ka headset ke le mo tseleng ka mereko mo industrial site ke bua le mavuivui
okay mavuivui
oh la itata se vuya
ha mo ga kitse gore a gona le rata ya go medisa ka gore ke itse gore le gengwana medisa go tle go ne le tseleletsele o itse ke ba re tsentse dikgoro tsotlhe gona le dibitsi tseo sa gore
ya go medisa gona le ditantanyane ke dibidi tse di tsengwang tse go teng they facilitate go medisa ba go dumela gore di dira gore o medise ka bonakonyana because gantsi parents ba nna consent ga se tsa maboma 4, 5, or 6 months ba ise ba bone sepenyana ngwana e ka re ga ise a reke so be ba re ba speed up the process ka gone go tsenya ditantanyane tse gore go tle go diragale ka bonakonyana but the belief is that ditantanyane were supposed to make it less painful so that's why need back in the days that was the tradition because ha sa rona hela batho ba ba ntse ba ba dirisang gona le ba bang le bona ba dumela gore it just makes the process gona le some kind of energy tsedi healing tsedi thusang fo gore go tswele ka bona konyana
engwe
gape ke ratang go bua kana ke ya go fa ngwana metsi a sugar ga ngwana a le constipated
leka yone e khodisa ke tle ke bone
ba moirela metsinyana a
gantsi ke ba tona nyana ba dirana ba ba nyane ke tlhole ke bona ba fiwa metsi a motami ba tshetse sugarinyana so I think the logic there is that ha motho ana le constipation you usually give the relievers or you give the stool softeners so the relievers ke tsene gore maybe ka di dirisa gore o ne le relief at that time ka bo di enema type of thing and then the to the managing long term ke tsela di stool softeners di dira gore mantle ga go atla a nne soft so what happens is those things di bereka ka go increase ke nale sugar content e go dimonyana so what happens in your body ha go na le hano mo yana ke tsana mo di science I'm going to try and be as so these are what they call osmosis meaning something that's not in concentration e go dimwe di electrolytes or ya sugar e go ga metsi from other cavities onto its own cavity so metsi ana le sugar usually ana le gatekeng value e go dimo go gaisa the other cavities like the body cavities
so how on a traditional in hatting electrolytes go to dimunyana or sugar go to dimunyana it dira gore metsi a tswe from the other into and then aba dira gore the stool in a little bit softer so ke tsala gore logic ke ke yone etswa fo gore how tsa metsi ana leng a tsetse metsi tsala ofa metsi ana leng sugar and all that it dira that osmosis it dira gore fluid it draw from the body into the stools and then begone a little bit softer but it's dangerous for dialo because how fang one how khone go measure gore how much carbohydrate you're giving so that that's also a risk that will create other health problems.
No, doc, re le bogile re itsetse go le go ntse re tla utlwa mo bekeng e tlang gore king se re tla beng re se se ka se ka ke re doc.
Yebo, le tholentseng.
E lwana o tholentseng.
O tholentseng le wena. Ke la pile so ke a lifing so ke a go ikutsa bekeng yana.
O a lifing. And the very same doctor le wena re mpeng mereko ga ke batle go dula fela. Ke yo gape.
Ke go go yalo. Milione na kongwa tshwa re ha o runga ka mmile
wa re ke fela fa ke fela fa.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Salwago.